Deuteronomy 17 verse 1. Ungahlabeli uJehova uNkulunkulu wakho inkomo noma imvu enesici enokubi okuthile ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 2. Uma kutholakala phakathi kwakho ngaphakathi kwelithile amasango wakho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona, owesilisa noma owesifazane owenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho ngokweqa isivumelwano sakhe. Verse 3. Wahamba wakhonza abanye onkulunkulu, wakhuleka kubo noma ilanga noma inyanga noma ibandla lezulu engingayalanga ngakho. Verse 4. Bese ubikelwa khona ukuzwe wokubuzisisa, bheka uma uqinisile leyo nto iqinisekile ukuthi isinengiso esinjalo senziwe kwa-Israyeli. Verse 5. Uyakukhiphela lowo wesilisa noma lowo wesifazane owenze leyo nto embi masangweni akho, lowo wesilisa noma lowo wesifazane umkhande ngamatshe ukuba afe. Verse 6. Ngomlomo ofakazi ababili noma ngawofakazi abathathu uyakubulawa lowo ofanele ukufa, ngomlomo ofakazi munye akayikubulawa. Verse 7. Isandla sawofakazi siyakuba ngesokuqala kuyo kumbulala, ngasemumva izandla zabantu bonke, kanjalo uyakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 8. Uma kuvela indaba ekwahlulayo ekwahlulelweni phakathi kwegazi negazi, naphakathi kwecala necala, naphakathi kokushaya nokushaya, kuyizindaba zokuphikisana phakathi kwamasango akho, wosuka uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha. Verse 9. Uye kubapristi bamaLevi nakubahlulelo yakuba khona lezo zinsuku ukuze bakutshele isinqumo sokwahlulela. Verse 10. Wenze njengezwi lesinqumo yakukwazisa lona kuleyo ndawo ayakuyikhetha uJehova. Uqaphele ukwenza njengakho konke abakufundisa khona. Verse 11. Njengezwi lomthetho abayakukufundisa lona, nanjengesahlulelo abayakukutshela sona, uyakwenza. Ungachezukeli ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ekwahluleleni kwabo. Verse 12. Umuntu oziqhenya ngokungalaleli umpristo omiyo ukukhonza phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho noma umahluleli, lowo muntu makafe, wena ukhipha ububi kwa-Israyeli. Verse 13. Bonke abantu bayakuza besabe bangabe besenza ngokuziqhenya. Verse 14. Nxa ufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, ulidle, uhlale kulo uthi, ngiyakubeka inkosi phezu kwami njengazo zonke izizwe ezingizungezayo. Verse 15. Uyakumbeka nokumbeka abe inkosi phezu kwakho yena uJehova uNkulunkulu wakho ayakumkhetha. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi phezu kwakho, ungabeki phezu kwakho owezizwe ongesiyo umfowenu. Verse 16. Kepha akuzandisela amahashi angabuyisela abantu eGibhithe ukuze andise amahashi ngokuba uJehova ushilo kini wathi, anisayukubuyela ngaleyo ndlela. Verse 17. Akayukuzandisela abafazi ukuze inhliziyo yakhe ihlubuke, angazandiseli isiliva negolide. Verse 18. Kuyakuthi nxa ehlala esihlalweni sobukhosi sombuso wakhe, uyakuzilobela impindi yalomthetho encwadini ngokuthatha kuleyo kubapristi bamaLevi. Verse 19. Iyakuba kuya ifunde zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, ukuba afunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wakhe, agcina wonke amazwi omthetho wakhe, nalezi zimiso ukuba azenze. Verse 20. Inhliziyo yakhe ingaphakami ngaphezu kwabafowabo, angaphambuki emyalweni, aye ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo, ukuze azandise izinsuku zakhe embusweni wakhe, yena nabantwana phakathi kuka-Israyeli.